Real. Ricky.
The only name is Saman.
Ay, acting on the mixing.
Josh SB on the track.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ete.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako ete.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ete.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Life muno yenze kabaka and we just started gachari mabaga getting paid non-stop naze kunga nyama jali home I need a chop and Davide de waka row hip hop hero to the rescue killing instrumental since S2 game so respect cause respect due only right I get a check to best screw then sawa yaku tinye mabroi kamba tuare de tuva disimbole chila bale kwani nze mchidora muziki tukupe nazi sonze kubafua chepanga la kubwe I'm on the grind, see what they walk here, I got progress over pride, walk away, be a quail, I got just chill vibes, stack dimes to divide with the family, go roast, don't celebrate, yeah, you're pulling. Sawa yako.
Sawa yako, chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako, etega.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako. Sawa yako, etega.
Sawa yako.
Sawa yako, chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako, etega.
Sawa yako.
Sawa yako, chikuwa.
Sawa yako. Sawa yako.
Catching flights, auntie and them summer. Sit down this bed, sit to the kuhama. Naza chiku baku nyo miraku sasanya. Tayagala kukesa bamu bala. Sawa ya kucheku wa webetete. I like this song, repeat it. Give me my phone, I shazam it. Can you me de let me even buy it? Sawa ya kusitu kabamu city. If you got what you drink, drink your drink. Kola bamba tetu gaba tipu Atale na mubezi stena ibu
Sawa yako
Sawa yako chikuwa
Sawa yako
Sawa yako etega
Sawa yako
Sawa yako
Sawa yako
Sawa yako etega
Sawa yako
Sawa yako chikuwa
Sawa yako
Sawa yako etega
Sawa yako
Sawa yako chikuwa
Sawa yako Sawa yako
Sawa yako
Kukuhiga hamwanya niba manyesha Mbaga ya dandi kati haro hukta Hey, say Nishayo kusemerero mwena baria Hey, say Homwire ngobuti hina rukta Hey, say
Silika boy toba kocho ngamba Atali na majam site ya semba Tuchukuwa January to December Nini nsolonga satu zenunda Agara make a plan beko jentunda Nini usente vange wemba densonda
Sawa yako
Sawa yako chikuwa
Sawa yako
Sawa yako etega
Sawa yako
Sawa yako
Sawa yako
Sawa yako etega
Sawa yako
Sawa yako chikuwa
Sawa yako